sheekooda af maymayka sheekoodu sida an aragaasan dadow sheekooda ka saabsan awliwee waraabo ii ay duweyba
waraabo awliwee ii ay duweyba yee isla ugaarsadaayeen mayna isla heleen eeladoo idaalayto ii sagaaradooba may horsheenenaa awlibee hortiis ku demba awlibeena may arreey awraabow nin heted soko ku demba waraabagiina may inhed heday sokii mayna arreey
eelada ana iyee isku leh idaalaytana libeek iyee leh sagaaradana dawiido iyee isku leh
ku demba awlibeena may dharbaanyiyey waraabagii waraabagii hindhooshayna reed yee anka nagadeen ku demba awlibee may arreey aydaweey sokung nin hedhed ku demba aydaweyna may artay
duwig idaalayt hunguraga af bilaawkaawu eeladana hunguragu duhurnimaadaawu sagaaradana hunguraga hamiinimaadaawu
ku demba awlibeena may arreey aywo kiika bari welhedow kun sada unfayla
duwig dharbaanyiyowkii waraabaga la dharbaanyiyi iyo ibari
yee ertii aydaweey sada maagmaagda af maaymaayka la eraaw hoobba waraabo so araga sooranta maaba aragaaw
sheekooduna may an dhammaate saas haatoow duwig